studio kala ko kettin don yande joy e minta chapantati habaruje fulfulde ko dia woni modon en kaltana go fu ginanda do fila ko darto hono jonte pabbe dume woni ko hani neddo gollitira gambatte hisa bawdi anda hisa nyangu en nanan ko dum hani wadede nonni alle e fawar jondi yele gondon toba do gallu nyamede enda himbe non ngodi jotte sane tawabe to na fawde mayo do en gallu nyame gambatte alle e kulden ko wanno ko jabbi du endan diggiongol e gol joggi yakay tafa hala yewtel men pindande studio kalango haltanani hala mbiyetedo Abdoulaye Saidou Souley lati do ngado wo mergi non jewtono himbe do fi andude dume woni misaliji wonji tagon bakaji e ko tokki do mun ko jagnale modon Soumana Amadou Dianganta habaruji di fulfulde nonele habaruji di ni gofu ko pudirte wonno andinor de do ko watto hono sogeji habbinibe sappo e jeegon kay woni ko mayi dum du konda ni hono fawar jon ko heewi du konda nawne ko to jeena nonni wadana ele hippitere wadunde hono ton endan le region mo difa dum non mi je himbe boko haram kanyen won ko wadi dum noga e nay war noga e joy lewru dum enan dum hecci hanken nonni ton endan du konda ni hisama wi ama hono andinor de endan holli wiide ke himbe endan be garno endan himbe boko haram be hippiti nokkurnde to sogeji gonde hoggo mun dum en andinor wotarnde wi du fa hande ko watto no kambe warbe hippiterde en wabbe ne be ndana wada chapan nay mabbe ko wara nonon du kondani ko duudi gineji mabbe fu sogedi en dan jabiidu nonni ara filla ko darti de nagu waddi du kondani tiagal ko gomnanti leedi men Niger hoji lawol na biye du konda horebe region mo Tillaberi do imminde hono kadolu moteje yilo der leedi en dan dum won hokkude lawol neddo yara mo term to yidi fu dum du konna hunno ko lati departement mo belle yarno goldanno mo tejede sane nani ko himbe be enda haali e do weltar ko be tawda wakkati ko be nani haala ka endan dum hon ko be kalmi tedo Hassan Mamouni bandimi
porpore o tagi accol motoje de enden jilo weltar e mo ere mawne non to ami ko waddi de padda dundu fa hande mo solomani du hebaaki motoje de ni ale kewde gonano jogoraade ko de padda du waddi ko wobbe dilli wobbe naati laabi bondi fa uddo akasuton filingi hande ko de jofa de ni be burtake kasu sey be garta be ko dito golle ma be keba ko be jogoro bale ma
poti go ngi winde jere
ay way di yamo
min ka heggidam poporoje de te jofama e jofaka der hakkilla ummingo fini Allah fumin tawa mi ay der leeti labiri to kippiti heje de galano gade baka poproje de paddama amma gadobe kippitoje de do poproje be gondibe bara himbe denne sukabe kokkiti poproje mu e ba ko ni duudal sukabe kay fuma yidi du wobbe do dilli illa hana handen be kokkiti e gada muraduji mabbe
kabu naiti
denno kabu kan gadammi ko motoje de endam padda den natumi wadude adeede ta jofol motoje de enda moddere mawne non to amin gam min gi'i nafaka majje sanne
nani fawar jahara do leydi Niger en andini no wodi dabareji kewdi ko wonno dibe gambate dur dudde e jonte pabbe hitande fuddu kondan dum waddan dabareji kessi yorno hore jo hono faande sigila mawdo mo leydi kawje dur dugol e jonte pabbe de ndan holliri kano woni wi'ama kujje kewden don no gollire har filla ko dar safareji ko warto bawdi ko lati wala na wadno hanre en wodiri jonnon no wodi laabi kessi lati di hojanaama filla jonte den endan ko hisinto himbe madame Jarma koy Hadiza Jaku kanyu wonno fawar jondu ko na horejo sigilo en o halni Ousmane Sima
nous mettons en œuvre
minen tini joddingo dabareji kessi kisinoji neddo nyaw pabbe gan sendugo arkillaaji ko renata himbe e ngatol boydi dundo no wattete do jonde roobe jottitibe e cukalo koy jottaake hitane min desandi del loktoroji minen boytoro e rafi safareji del loktoroji e kojol teddirka nyawtol nawabe del loktoroji de fallabi ko jaadi gan nyawtol nyaw pabbe dal leddi Niger ko anda ni woni lawol wattango ano arkillaaji din safare min koji ni ya keso ngam wattugo ano safareji di e arkillaaji di amma safareji di safareji non di jaman dundo de ni lamdo jabi arkillaaji di no sendete hitane dubi di e no ga yedidi
tayen dan gaydu kon nan lawol gudrol keso ngalango ngol enna wakkati ngol wattino endan gotaji kewdi basama ko sawi ngol yaade gam batte alle en diyalde keba jabbo se ndungu wari kano woni ender gotaji di ko duudi fu himbe je koji mbudije kulantere je ngatti faano ko de sukki ndiyan hetta yarno wodiri dum waddi ko fawari jontu kon do lati metrgal sane gan alle e faande andi jonte pabbe do wakkati mudum wadi nani ko fawari joni yogabe taabe der gallure gaya holli do fi metrgal ko wada dum endan be kalni dum fadel alu
Yar ko ɓooyay beddolgol enden ko ƴitaama moƴƴina faa wooɗi. Gootaaji du gaɗaama amma iɗi keewi manaaji tawi du no woodi to mairie waɗi to ɓuuri wattati ɗo nder kuɓeere nde. Yimɓe no gi'a yannde adude ɓuuri muɗɗen njaha gattoa nder kuuje ɗe enden. To ɓe keɓi ɗon ni ɓe gattata ɓuuri maɓɓe. Ɗum du waɗdi ko hannden ndunngu gootaaji ɗi enden fuu cukki.
Mairie nanaaɗo keddi baawɗe muɗum fof ko ƴuɗo tuundi muɗum fuu yattina tan yuppa ley gootaaji wakkati jonte paɓɓe noon. Ɗum waawi waddande yimɓe jonte paɓɓe.
Gayka to ɓuuri rufe kanni amma yimɓe sey dufo ɓuuri mumen nder gootaaji ɗum. De ni yimɓe gatta e ɓuuri mumen nder majji to ɗum waddana yimɓe ko yirna
sanne.
Gaɗa wuro ngo e takki takki ɗi fof a yi gayɗe no ngoodi wala fof ko wala. Joni laabi ndiyan ɗi enna se ɗi moƴƴinama faa wooɗi. Neɗɗo fuu suusata hoyɗo tuuni mum ya yuppo toon. Nani ndiyan toɓuɗan eley hannde nde ende hoore muɗum sanne sanne ɗo galle ñemey. Ɗum waddi ko bandiraɓe amin yehi ƴeewoyde yimɓe laamorde laatiɓe no woodi kulol sanne dow ndiyan ɗan enna saɓɓe jii ko wanno ko ƴaɓɓi ɗum. Jo en kaliji e yimɓe woɓɓe fuu no wonno miilo ɗum sanne kano woni diggiyol gaɗago pattongol ndiyan maayo ngokkay no wondi e sembe muɗum tafon. Adama Dawaci bandimi ko yeyto enna o yewde mbiteɗo Hamma Dion Kaliol noon nani ko haalnima dow fi o.
Waranden joni diggiyol gol no heddi sembe amma joni kay ndiyam nartoɗan nder kaliji ɗin hana ndiyam maayoɗan no. Ndiyam gonɗan dow laabi kan ili nata nder kaliji ɗin. Ɗum kan waddi ndiyam maawi kaliji amin ɗi. Hoorejo leydi kay yottini aadi ko hooɗi. Ngam diggo on moƴƴinama dey no hoddi ngam gasay. Ba joni no woodi woɓɓe gon gomɓe no gi'a ndiyam ɗan ɗon no natira farto moƴƴina. Denni waɗiraka no woɗino. No handi ɓe ƴewtino ɓe moƴƴintina ɗum. Gande ni diggiyol gol boniti golle ɗe min gaɗi nder kaliji amin ɗi fuu no larto ɓolum.
Hikka o ni wakkati mo kalte o enna ndiyam maayo ba ko naati da du ndiyam ɗan laataki saɗorma yaade e yimɓe waɗoɓe maaroje saabu naata e maaroje ɗe enɗan leydi Tileberi e ñemey ɗo kay tafon. Ɗum wonno ko fande secrétaire général ɗiɗa bo kawjeɗo filla ko darto hono fedde yimɓe waɗoɓe maaroje leydi Niger haaliri. O wi kano woni leydi Tileberi nokkuji gonno ɗon laatiɗe ndiyam naati ɗum ndiyam ɗan ila ila janno wona ɗan maayo ɗan noon. Nani ko fande Bassirou Issouf woni ko wiyete o haalani ɗum Adama Dawaji.
La région de Niamey pour le moment.
Ɗo région Niamey nder mum wala fuu maarowa gadiyen ñaamigina. Seni ruggaji tawteɗi leyton to ndiyam ilata naata heppa wurtade. Maayo gon heewaye gina faa ndiyam mum ɗaaro diggiyol gol enden naatowa nder maaroje ɗen enda. De région Tileberi diyele goruji gon ñaami maaroje gon misali ton enda har Jambala e nokkuje gon. Amma ko tawa daane maayo gon fuu kanka e bonnere fuu waɗa gina. Yettore Allah du faa hannden gomnati hikkani walliri nokkuje kewɗe ko watta to ndiyam maayo gon enden ƴaaru naatowa maaroje ɗen enda ɓurde duuɓi bittiɗi ɗin enda. Hana nokku fuu balla ka enden waɗa diggiiji kewɗi du moƴƴinama. Misali fongo maayo ɗo enden
yiyamate par exemple niveau de la rive droite.
Nonni fawaade jondu konɗo har fila ko darti ndungu to enen zender duɓe mbi'i hono ko bonnata awtirdi naati fa bonni kotto hectare keme jeegon. Ɗum du konɗa wona ko docteur kawji demal to enɗan haali. O wi kano woni ɓe goodi safareji ko wattata ko hisinta ko woɓe ɗe enɗan nani ko o haalani bande Moustapha Mamman Sani kanko ɗo wiyta kena Moussa Ibrahim.
Nder département Damagaram Takaya kulle bonnoje guese no ñaama gombe bangi nder commune Damagaram Takaya Gidou Mouni Albarkaram. Ko woɓel bonnowel awitirde geldu wangi nder guese Magariya e Bande waɗan tondu hectare uji hemre e laso ɗi nder mum. Ko woɓel gel enɗan wangi. Département Miriya gilga ñaamowo ɓerne awitirde kam fuu e ko woɓel gel bangi nder hectare uji hemre e laso guese Gawri e Bayeri. Se nder huɓere mum eko fiili ɗum tondu gilga gan enɗan wangi e ñebbe ɗe enɗan dow hectare uji laso e tati e sappo. Kanke kandu ko woɓel gel wangi nder hectare uji laso e joyi Gawri e Bayeri. Gilga ga du fa hande min nani wangi nder guese
commune d'Akusa. Ibrahim Dayabu laatiɗo kañu o woni dow inde leydi men Niger ley nayon yaaɓe to enɗan Tokyo fottoyde e batu ko no waɗe fijoji pirto ɓalli ko yimɓe larɗuɓe ɗum enɗa. Kanko on enɗan so Allah jaaɓi hono fa hande o wattano dogudu ko maitre ji hemre jaango aljumaru nde woni ko yaato naatowa e tewtongol enɗan wakkati hejjere yande joyi minta sappo e goho leere mo ñameñ. Ibrahima Dayabu o ni min noddimo e callalol o haalni min ɗumen tawato makko yewtere nde enɗan tarnano Fouday Hammed won ko hooƴi ɗum.
Der fijooji para olympique gadoyteeɗi jaamu mo Allah yaari, mi naatan nder doggu daɗa metriji hemre. Mi siriyake miɗo yetti Allah du jaamu mo Allah yaari. Mi yiɗayi fuu ko waawi haɗude kam doggude. Komi heɗi e ɓiɓɓe leydi Niger, kam woni ɓe jokko kam ɓe cembinɗina kam. Baadu ni komiɗo andi sikka fuu wala iɓe jokki gaɗa. Nden gaɗa mum miɗo ñaagi du'au maɓɓe ko watta Allah hokka kam sa'a mi wurtina inde leydi meɗen.
Yewtere men pinno hannde haaltano haala ɗo leydi Niger fi wonƴetegol mbakaji, hono hunno ko laati yimɓe funɗonno gadda ballaga muɗum en no tawade konna yimɓe waɗoɓe mergi e waɗoɓe yewtereji gam batten kettinane dow Facebook kañum internet e ko nandi e muɗum. Ɗum waddini ko hannde nde endani Olivier Asok ba vi bandimin o yew yewde mbiyeteɗo Abdoulaye Saydou Souleymana laatiɗo kañum odu konda hono gaɗo mergino e yewtereji e dow fi ɗum ɗon gam batte Allah e findinde himɓe e tindinde ɗum en sarduji ko tawa ele fi woñitagol mbakaji nani yewtere mabɓe komin pirte fulfulde.
Samari
ɗum yettono kam wakkati gomi haal dow fi woñitagol mbakaji watta balɗe jeɗɗi e nanayi to ndiya ñaami gollirdeji gonɗi no juppa kullantaji no bonna no kuuje ɗe kañum e laddeji meɗen gonɗi no kanta ɗi wonno wadda ɗum
dow filla woñitagol mbakaji e saɗormaji mum ko bindoton dow wacco internet moɗon yimɓe no ƴeewa ɗum na
yimɓe no gattanɗo hakkillo kay jonin yewtereji gatteɗi no nildeɗi enɗan hewɓe fuu no kolla wiide ke kayen kay ɗo ni on heeɓa habaruji koɓe paamadu konna ni gacce ko kulle ɗe fuu gonno gadda
iru ɗum e gonɗo ɗon peccida e himɓe dow Facebook e WhatsApp e ko nandi titta gam firtude ko'e maɓɓe dow saɗormaji ɗi woñƴitagol mbakaji gaddata.
Mbawi wadde ni woni wakkati warde wakkati fuu min gaɗa yewtereji ɗi min nirdoto e vidéo ji eɗen andi daɗɗo ko duniya goto ni goɗɗen jayirdi du gonɗan gotirni woni ko goɗɗen nden e jon o subagol wodini en hakkude ndenen jaayi ɗe fa woɗa keeɓe gurdal lobban jaango kañum en joppenɗe bona tawi en keɓata jaango gam min kay ko wonno nawi kan sanne ni woni leɗɗe awanoɗo pilol ñame ko wiyete ceinture verte o ko laati hannden fusoppama yimɓe natino jooɗo ɗon enda tawi du gonɗan awo leɗɗen ɗon waɗa kanani gam batte renude gallure nde endam caggal ɗum nde a naati nder wuuro gondu fa hannde aade fode tawɗa no ñiɓɓa fuu a tawan deba kana ko wiyete pavé ɗum lekki bangoti jomum miijata ko awa tawi du gonɗan leɗɗe ɗe seene golle banggere kañƴe waddeto pewol kañƴe hokkoto neɗɗo o fofago lobbom no hani ɓe mbiya koye mabɓe sen waɗi fami ñiɓɓa ɓaade an minde hani mi awa fese lekki goti noon gam mi heeɓa mi fofta no jirrumi
pour que je puisse respirer
dane nde gattoton yaade he nawtortoɓe internet
je continue toujours de le dire
tinnotoni e wiide boninoɓe mbaka on endan tilsina koye mumen wurtinde ladde nde ɓe kinnoɓe awto leɗɗe fa kewa minen sukaɓe ummatore kañum e himɓe leydi fulatiɓe no goodi joote e dow fi ko moƴƴinto nokkuyiɗe endan kañum e mbakaji ɗi min tilsina koye amin dow immade awa leɗɗe nokkuje ɗe fuu gam wurtinde laddeji ɗi min daro minen laatiɓe miilotoɓe jaango min ndena laddeji e jaayiɗi endan ñiɓen leydi men fa woɗa
défendre l'environnement et se battre pour ça.
E to ɗum ko habaruji men fulfulde tili hannde assalamu aleykum mbalen to jaam wali.
Ñalli mawnan debbo hannde ni mi hooci aadi warde gollirde maɗa kan tan mi yewtamma.
Nafisa am de a jaɓɓama nder bureau am.
Imi anni ay dama min no woni miña mo ɓurɗa yiɗude.
He hoore maɗa andine yonay ba mi haalana ne.
Mawnan debbo imi annini on ngala oɗon pijira laabi joƴƴinaɗi kisinoji himɓe raaɓu ñaw coronavirus gu dena.
Ande o hoone gartitol ɗiɗaɓol ñaw coronavirus gu no handi min he koye amin min kokka himɓe misaluji gasuɗi.
Mi faami jonkan naane ma ko min nger natoygo domo gollirde o accamin natoyde sey min gatti cumoɗe amin min lotta juuɗe amin nden ko o accamin min natoa. Mi waɗi sa'a mi addo e sumode am no nder sakuru am nden gattimi nden ko garmi yeere de en.
A wii gartitol ɗiɗaɓol gol ñaw coronavirus gu wala fuu ko waddi ɗum sayye baare himɓe wakkati fuu miɗo haalane jogoɗa mangako ma nde ni a naati nder himɓe gatta cumre ma taw wattu yeebaare jogoɗen mangako amin denen ko emen gam keɓen denen woɓɓe ɗo.
Ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.